wawili kapiga kachapa. Wapinzani wameshindwa kudaka. Kwenye chama karudi Lawasa. Tunawafunga kama samata.
Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo kama Barcelona kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo kama Barcelona kacheza ndondo.
Barabara kama mbele, kacheza kama pele. Tena ndege zipotele, shule bure bila kwere.
Mwenye afya kilimo asante. Umecheza kama Ngolo Kante. Standardi geji mwendo kasi mwake. Umetisha kama Mbappe.
Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo kama Manchester kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo kama Arsenal kacheza ndondo. Wamebana wameachia,
Samia Suluhu kapiga shuti mbele.
Wamebana wameachia,
Kassim Majaliwa kama Mendy Kagere.
Wamebana wameachia,
Dr. Sheini kawakaba shingoni.
Wamebana wameachia,
Mwakembe panda mpira kama Morrison.
Pole pole anapiga shuti, Mangula napiga shuti, Wangwala napiga shuti, Makonda napiga shuti, Mwigulu Chemba napiga shuti, Majaliwa napiga shuti, Mama Samia napiga shuti, Magufuli napiga shuti.
Kona goli.